nyentwena ya metlaena ya ho botswa ho re na re bomalo le ho seng le motse hare re botswa ho re na re tsakai re te nwa nyentwena ya metlaena ya ho botswa ho re na re bomalo le ho seng le motse hare re botswa ho re na
Sawa nantena, sawa nantena, sawa nantena, sawa nantena, sawa nantena, sawa nantena.